Sapono hambana Wastuala Baba Busa Ay Busa Ay Busa Empilene Zed Busa 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 Tinda wogi, tita tinda woya kogi, tatu dum, kwali zibomo, salisa musa, wacha hoto, baba se.
Thank you.